Sema wele zenga nchiali ya windi wafute mulika vile vionga genzi Wenaku ya mavinga na msawa chana na vamirumu imbi onzo no sonzi Zizemba imbi renga amba kumyanti windi wancha samu jia kufuna vingi jidi Uma ina londe buanga antondu anepewe chitone nisichikisa jimuli sitia Chovola banga nange sosa bano nye sambozi ngawe munda gamba sanyo na mwe Ukosake vila obyange vya mumpa munda zomu timo kunumirwa nange simie Nango kusima kwange impera kamba wenyimba mwe muliere sivya ngilinji Fenate tusaba ukatonda kubasine chusisika na mukama yambi Aniye liyama nyinti kuma wabafute webanji na mumusabie mukama kumi Maso kamba we kuchanyo sanga mubiro muka kasawe mbivambi temie manji Gambo wange butono wenzi zoku wa wani anabuga ya nage wendi Omuli wuku nunagwe wa miembe mukama na nyamba na kuatina konzo no nganzi Nangende paka mubutu njagalu wabuli umuwa ndaba kona sanyukira mukama yamba Nange katimumia omoye vigambo vienjogero sanga mujia mwamba kudo na mwe Nakatimubeba salo lualiro na yoya ulawe bane sobina yuchi mkambi Atonda twali kubidde ekyo naye ekyentaana yaffe mpanvu Kyovola bange byange ndya buli nterekera kiyatani alintanze byange bindya Bw'oba omugagga taata nkusaba terekawo bitono olumbe lumaze mbiri nange Ku nsuliko nga muddo okumera olukedde lwe lulonze kyenva nkwata ebyange bindya Bampende ku nnyumye nga njiwayo nze simanyi lunaku lwe ndifiirako mpeeno nenywa Ebyange kambirye nga ntunula abasajja bannange oba nnina ensobi nsabye mu nkambi Kwe vito na balisigala bali ya kwevyo Wabongo na nye mweye nsonga Ngolile balu watu kende tuose kali mkoti Nye mamekawa kaka mama bali kevi Ntu konse kunevi abatu ya nyanjukila nechio Atisa vyoro kunze vawa Wabafukenguli nenenywe la lulichia nefa Sengo kupate kwali kuzawa twali suruvi ndene tweterekera obyo tanolya Nayo olufalo kingozawa neya kuchaweta byole kokoze nayo lwanalya Lwaki sirianze byange kumalawo nepaka nkumali nkabira koyonga kenze Okusinga lwali lyange nkufu nga wabadde ofudde n'obuyinza bwe bukoma gyoli Ani ampakanya mwekyaveeyo nga wabadde ofudde oba ne mulekwata olwakyalya Kyokka teweerumya ng'ozirina olabye akanyamushama n'ogula ensi eno gimbi Tewali ovunaanibwa nga alyabibye kalibeere ebbidde onywa nga n'obunaana otekaawo Nagazagaza mbolinza sigana na enze nalinsa mizali bulawunda Yanti tumanga jenva kuziko kujja kompozi lili badalu atali balwali Mulimu abagagga banji abafutana agula ennyaanya n'ekizisika n'ekibula omwami Mwabanga mwafunanga essinenye yeesonyiye okubba kyava anoonya obutula n'alya Olaba omugagga bwali olukulu okola zakimbuuza zoka tolidde nga mubakuziika Uyo olina ekiraalo kiramba kitogobaamu nti n'olya ne bannaaba ssemaloofa Bwe balyanga naawe mu nso gyali agisaamu amaanyi era oba olwadde tobulwa yamba Omugagga atengwa nalijunyisa eno naye ne byenkoze ebikulu gyeri Simbye emiti emitono empanyi buli omu kwayitira kati ayawuddeko siraba yomba omwenge munywe mulyawo mpagira gwatamanyi ssaawa kaloyinza otya obutanywa naawe yali yali asize muntana n'alaba y'amasanyu ye anaatugumya emitima nabbi era buli ajingira ng'asaawa sirabangaakomawo kyenva nkwata ebyange yindiya afeera okwata naawe empaawo tweweemu amasanyu gakoma mulamu ensi eno gimbi kino kyekiramo kyanga mpulira balibeera abalamu mulijulirawo nga mmeze tewali nze kange konna kavaako ab'ekikamba manyi bwe basagambiza gwe mumeze nze byange nabikolanga ndi omu eyampaayo ekikopo oyo alirondamu ekyo kye kyeyampa baleke namwandu mu maka abeewaako abirewo ennaku ye ne bendibandisa abaana gyali omusika ebi byenna bimuwambulamu twaline mulirwana ne twebananyamu omwana asaana abo abataasikanga nnaama nabawaayo poloti buli omu n'amanyi ekitundu weeri ekika kirinja ku ebyo ebiremi alibeera ayagala naye eby'omu maka nagabaloggwa oba okola ebibyo ng'ogeebwa tewabaawo ayagala lw'oba ofudde sebola osimwa bawoza amasajja afudde amangu so ssanyu liika ku byebyoleka okoze n'ebyakweka ekika kati tekijja kuziika mubeeramu abajjirira okunyaga biri ebyebamakaago sengaogabye ebibyo ng'otunula kiyambako abaana ne mukyalawo otafuna taabo zabange nabagabira nga ntunula zenkolawo ennaku zino nsa ku mwensi eno nnyimpi ehe byange mbasaba abanyumiddwa emboozi eno by'okutta eddayo bikuyambe tadde ttawaazamu abo abafuta n'abali mu ssuubi nti lwolwala ssebola olaama olumbe telulaga okimanya oti olukutte nga bukyawibukerera ssebo ngogonze nayogaba ebibyo ng'otunula kyekirimu amagezi n'ababitwala ndabo beyanze ensi nali mmanyi nti mpanvu naye ngira bye njetegereza ensi eno nnyimpi zonna omwavu n'omugagga magombe bwe mbalamu ataawo kyenva nkwata ebyange yindiya nammwe abakubye ebyuma mbasaba mbatwaleko ewange twesanyusemu ensi eno nnyimpi bite ne bakadde bange babeewo ne bayirwanaawo twekolerewa kabaga naffe ebyo bye mulinyumyanga nziikwa nti ekissa omwana ono kimazeemu amaanyi okwanga kano kankabakkusenga ŋŋenda nti azaala omukazi abeera mulamu w'akaseera kampi akubwe nnakafunanga nziika ne nkakasa mutima osaanira okulya ensi eno nnyimpi